shuka utuponye. Zaelele ya nchi yetu, zaelele ya nchi yetu Yawe, zaelele ya nchi yetu Baba shuka utuponye. Shuka utuponye. Zaelele ya nchi yetu, zaelele ya nchi yetu Yawe, zaelele ya nchi yetu Baba shuka utuponye.
Shuka utuponye.